production. Yo, you're so serious, son. No.
Now respect one girl. She's the figure for amor.
Iki tungani mwena fina. Kakaweka eshi mwena jina. Uganda mwena Kenya. Nako wala dhamila kubana. Iki tungani mwena fina. Kakaweka eshi mwena jina. Uganda mwena Kenya. Nako wala dhamila kubana.
Kila mwena naimilia shida. Anasema yeti ajapata pika kesho. Kwa leo gizina mamezi niende kwa nami. Hibo pamote wana singza mkononi. Sosi notili chabo bado mtihani.
Kakaweka eshi mwana jina. Uganda